Silaleli nemalayiko asisebenzi izihlobo zethu lolusuka silibonanga Nkosi sisule izinyembezi siyadizevu kujabulo kwesikhashana ingakho sithola matshwaleni